What a buy.
Se vuoi c'è ni home, se vuoi c'è ni home. Sionekani mtani wa razi ya wachi kuskani. Tulikimbiza dreams kachia miche manyani. Nataka shares kwa bank, nataka chill kwa bank. Nataka shares kwa bank, nataka chill kwa bank. Sionekani mtani wa razi ya wachi kuskani. Tulikimbiza dreams kachia miche manyani. Nataka shares kwa bank, nataka chill kwa bank. Nataka shares kwa bank, nataka chill kwa bank.
Niko na cash kwa gari, munde imefili trunk. Nimetoka lunch panari, jogwa mjini, lazima scratch. Spendi joe manambi, my bitches kuni distract. Fredo mi hatari, itabidi meni abduct. Just up kitotol, so sick injection. Toxic a shower show, ni confirmation. No need to mention, so wet donation. Wanangwa sani bab day, representation. My nigga tuko crisp, jute na fry tu mafutani. Wewe ni my chicks, kwa simpia na huwa party. I build this brick by brick, I'm a G, niko free. Zero pressure man, kaki waka ni narizi.
Sionekani mtani wa razi ya wachi kuskani. Tulikimbiza dreams, kachi ya michi manyani. Nataka shares kwa bank, nataka chill kwa bank. Nataka shares kwa bank, nataka chill kwa bank. Sionekani mtani wa razi ya wachi kuskani. Tulikimbiza dreams, kachi ya michi manyani. Nataka shares kwa bank, nataka chill kwa bank. Nataka shares kwa bank, nataka chill kwa bank. Na kusho, na wapa picha for show. Kama kivuka mipaka na lose control, kichizi vyo. Pasto wa kichwa, chibu ni kama na roho tisa. Obstacles kwa jani, sema chilis kwa pot. Ni personal, kamuda richa kunena. Chini ya maji na pata reaction, wakimaka na kuhema. By the way, rada fucha kwa ushari men. Na teleza kwa tiny hole, house kimi ni man of actions. Na henza magana na henza matenga. Goma njine si lazima kuhenda. Tole tole na tola tole time lazima kupona. Kakuchipenga, ni bisu nataka. Utoki na washa, maisha bala. Sionekani mtani wa razi ya wachi kuskani. Tulikimbiza dreams, kachi ya michi manyani. Nataka shares kwa bank, nataka chill kwa bank. Nataka shares kwa bank, nataka chill kwa bank. Sionekani mtani wa razi ya wachi kuskani. Tulikimbiza dreams, kachi ya michi manyani. Nataka shares kwa bank, nataka chill kwa bank. Nataka shares kwa bank, nataka chill kwa bank.